Umenifuta machozi yaliyoumiza moyo wangu,
umenifurahisha Bwana. Umenifurahisha Bwana.
Umeondoa msiba ulioumiza moyo wangu.
Umenifurahisha Bwana. Umenifurahisha Bwana.
Nashukuru Bwana. Nashukuru Bwana. Nashukuru Bwana. Nashukuru Bwana.
Manuel.